kubila kati tocha pikinga mpulila mukati wadambarara nebigambo mbiwulira mbu wafunayo mulala kansaba ogume n'oyo nimekulwana nakukwelabira okuva lwe wafuluma omulyango wandeka mbunye ebisomo mugongo okugenda tewayogera bigambo neegumya nga binsobedde mu kakubo webale wamalira ebiseera webale wandeka mu kukaba webale mutima gwe watwala wagukomyawo mu bipapa kyoleka nekaze natalumidwa mama kyatule ndikyali kyakubeera newale nabuli gye nagenda tukyali mu mukwano gye nakwanjulanga tarara 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 Hey love, nzisindika, nziplutikinga Nze yalinga wongo kola Nunya chentu nulira, mkwafu busiku kundeka Newenzi vya umutwenga ntakula Chali chitu gatanga balongo Wali mukwano baby sivigambo Baby ali wubi sude mochi wongo Wofuba ubizike Webale wamalire bisera Webale wandeka mukukaba Webale mutima gwe watwala Wakukomia omu bipapa chole kanekaze Natalumidwa mama chatule Chali chakubera Newale na uli jena genda Tuchali mumu kwano jena kwa njulanga
www.djm.com Chali mumu kwano jena kwa njulanga